waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Gobolka Queensland ayaa la tacaalaya sidii ay u xakameyn lahaayeen dilaaca laba kooxood oo kala duwan oo virus ah oo lala xidhiidhiyey inay ka soo fideen shaqaalaha caafimaadka. Dowladda Queensland waxay ilaa hadda diiwaan gelisay 8 kays oo bulshada laga dhexelay, iyadoo laba ka mid ah weli baaritaan ku socdo. Kooxda koowaad waxay ka soo fiday dhakhtarkii ay hore virus ugaga dhacday isbitaalka Princess Alexandra ee Brisbane, halka kooxda labaadna lala xidhiidhiyey kalkaaliye caafimaad oo isla isbitaalkaasa. Sarkaalada ugu sareysa caafimaadka Queensland, Dr. Janet Young, ayaa sheegtay in dadka raad raaca fiditaanka caabuqu u baahan yihiin waqti ay kaga hortagaan dilaaca virusta.
We've had a lot of people now out in the community infectious. So that's why we need
waxa jiray dad badan oo bulshada ku dhex jiray iyagoo qaba caabuqa. Tani waa sababta aynu ugu baahanahay xannibaadan saddexda maalmood ah oo raad raacno dhammaan dadkii la kulmay dadka caabuqa qaba, oo aynu ogaano goobaha ay iyaguna tageen, oo dabadeed dadka qof kasta guriga ku xiroodo intii uu bulshada dhex marmari lahaa. Waxay noo sahlaysaa inaannu wada koobno dadka, yaraynana halista fiditaan dambe. Gobolka New South Wales ayaa isaguna bulshada dhexdeeda ka dhexelay halkaysoo COVID-19 iyadoo shan kalena ay ka dhex jiraan dadkii awalba ku karantiilsanaa hudheelada karantiilka. Madaxdu waxay sheegeen inay filayaan kaysas cusub oo kale kadib markii dhowr goobood oo ku yaala Byron Bay lala xidhiidhiyey fayraska ka dilaacday Brisbane. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka New South Wales, Dr. Kerry Chand, ayaa ku adkeeyey dadka ku nool waqooyiga New South Wales inay feejignaadaan fayrastana iska baadhaan.
We're asking people from Greater Brisbane not to visit aged care facilities.
Waxaanu ka codsanaynaa dadka ka imanaya magaalooyinka Brisbane in aanay tagin goobaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah, isbitaalada iyo goobaha lagu daryeelo dadka naafada ah. Waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa in qof kasta iska baadho fayraska. Waxaanu u baahanahay inaynu hubino inaynaan hal keesna dhaafin, gaar ahaan dhinaca waqooyiga. Waanu ognahay inuu gaadhi socod keliya inoo dhexeeya innaga iyo Brisbane, halistaana maalin maalin ayaanu u qiimeynaynaa. Premierada New South Wales, Gladys Berejiklian, ayaa waxay ka digtay in xannibaadihii la soo celin doono haddii kaysasku sii bataan. Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa dib u habeyn ku sameeyey golihiisa wasiirada muhiimka ah. Golo cusub oo wasiira ayaa la sameeyey, kaasoo diiradda saari doona sinnaanta haweenka, nabadgelyada, badbaadada dhaqaalaha iyo caafimaadka. Waxaa kaloo muhiimad sare la siin doonaa xadiga xukuumadda kufsiga oo hadda hooseeya. Wasiiradda haweenka Maris Payne ayaa warbaahinta Nan Network u sheegtay inay toddobaadka dambe la shiri doonto wasiiradda badbaadada haweenka ee gobolada, kaasoo horumarin doona qorshaha wax ka qabashada weerarada haweenka lagula kaco.
The only way for us to address this as a parliament was to own the problems.
Sida kaliya ee aanu baarlamaan ahaan wax uga qaban karno arrintani waa inaannu mas-uuliyaddiisa dhibka qaadanno, gebi ahaanbana aqbalo waxqabad la'aantii, aanuna qaadanno xalkeeda. Arrintu waxay ku saabsan tahay in lagu daro howlaha ugu muhiimsan ee dowladda u yaala. Waxaanan u malaynayaa inay tahay howlqabad xoog leh iyo fariin xoog leh, bay tiri. Xisbiga Labour-ka ee heer federaal ayaa baahiyey siyaasadooda ku aadan dib u soo noolaynta shaqooyinka warshadaha. Hogaamiyaha xisbigaas Anthony Albanese ayaa sheegay inuu bilaabi doono maalgelin dhan 15 bilyan oo dollar oo dib loogu qaabaynayo shaqooyinka iyo maalgashiga haddii xisbigiisa la soo doorto. Wuxuu kaloo ku sii daray in cudurka saafmareenka ahi iftiimiyey itaal darro xagga dhaqaalaha ah.
The fact that we're not resilient enough, that we're susceptible to shocks.
Xaqiiqada ah inaynaan adkaysi badnayn, inaynu u nugul nahay filan waaga, inaynaan haysan qalabka difaaca caafimaadka oo inagu filan, haysan qalabka neefsashada caawiya oo inagu filan, waa waxyaalo badan oo aynaan inagu samaynin. Maaliyadda dibudhiska qaranku waxay xoojin doontaa shaqooyinka aayaha iyo dhaqaalaheenna, waxayna faa'iido gaara u yeelan doontaa gobollada ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Hogaamiyaha xisbiga Nationalist ee New South Wales iyo ku-xigeenka Premierada John Barilaro ayaa labadaba u sheegay xildhibaan Michael Johnson inuu si degdeg ah uga ruqsaysto baarlamaanka. warbaahinta ABC ayaa sheegtay in Mr. Johnson haweenay ah kuwa jirkooda ka ganacsada ugu ballan qaaday $1,000 inay ugu timaado baarlamaanka oo ay isu galmoodaan. Waxay kaloo sheegeen inuu fariimaha qoraalka ee telefoonada gacanta lagu diro iyo fiidiyo dhaqan xuma u diray haweenayda isagoo fadhiya goobta shaqada muhiimka, laakiin isagu uu beeniyey eedeymaha. Premierada New South Wales, Gladys Prichiclian, ayaa sheegtay inay karaahsatay eedeymaha.
If that is correct, I am absolutely disgusted. Absolutely disgusted.
Haddii ay sidaasi sax tahay bay tiri, aad baan u karaahsaday. Aad bay yaqyaqsi ama karaahiyo u tahay. Qaar badan oo innagan bulshada u shaqeysa ah, haween badan oo bulshada ka dhex muuqda, waynu ognahay caqabadaha jira, laakiin marka asxaabtu ama asxaabtii hore sameeyaan sidan oo kale, waa wax aad iyo aad loo karaahsado. Kaydka dhiigga ee Australia ayaa hoos u dhacay kadib markii daadadkii dhowaan ka dhacay New South Wales awgood ay yaraadeen dadkii dhiigga ku deeqi jiray. Laanqayrta cas ee Australia waa Red Cross ayaa ugu baaqaysa dadka inay ku deeqaan dhiig inta Easterka ka horreysa. Laanqayrtu waxay kaloo sheegtay in loo baahan yahay 8,000 oo deeqo dhiiga si loo soo gaaro heerkii kaydka ee caadiga ahaa. Maamulaha Lifeblood, Kath Stone, ayaa iyaduna sheegtay in Easterka ka hor loo baahan yahay dhiigga noociisu yahay O negative, maadooyinka dhiigga laga dhex saaro ee plasma iyo platelets. Xilliga Easterka ayaa sida caadiga ah mararka baahi dheeraada loo qabo dhiigga.
Over the holiday period, we often see that as our donors go on holidays, they're not thinking about donation.
Markii fasaxyada aadaan, waxaan badanaaba aragnaa deeqayaashayadu in aanay ka fikirin dhiig bixin, laakiin baahidana dhiiggu isma taagto. Ma aha oo keliya inta gaduudan, plasmaha iyo daawada plasmahu waa difaaca ama daryeelka ugu dambeeya ee xaalada caafimaad oo kala duwan sida kansarka, autoimmune, dhiigbaxa iyo dhaawaca gubashada. Tan ugu daranna waa inay platelets ku noolaadaan 5 maalmood oo keliya oo aanan kaydin karin. Maraakiibta ayaa hadda si caadiya u dhex gudbaya marinka gacanka Suezka ee waddanka Egypt kadib markii markabkii xamuulka haya ku dhaabmay laga saaray. Markabkaas oo qaadkiisu yahay 242,000 oo tan ayaa ku dhawaad 7 toddobaad ku xakabnaa marinka Suezka. Khabiir badaha aqoon u leh Marcus Baker ayaa sheegay in dhacdadani saameyn xun ku yeelatay ganacsiga adduunka.
Very significant maritime artery. One of only 2 major canals in the world that, you know,
waa halbowlo badeed oo aad muhiim u ah, kana mid ah labada gacan badeed ee waaweyn ee adduunka oo sidan u shaqeeya. Waa marka socdaalka maraakiibta laga hadlayay si laba badood laysaga gudbo. Xasuuso 90% oo ah agabka adduunka in markab lagu qaado, taasina waa sababta ay ganacsatada badda ku xidhani muhiim ugu yihiin ganacsiga adduunka. Sidaa awgeed, xanibaad noocay doontaba ha ahaatee wax daahisa, waxay saameyn aan horey loo arag ku yeelanaysaa ganacsiga adduunka. Saadaasha hawada bari oo 4 ana waxaa la saadaalinayaa saadaasha hawada ee magaalada madaxyadu inay sida noqoto. Perth daruuro googoosa iyo 27 degree, Adelaide qorax 29 degree, Melbourne dhido subaxa hore maalinka badankiisana qorax 22 degree, Hobart daruuro googoosa 23 degree, Canberra qorax 23, Sydney daruuro googoosa 24 degree, Brisbane roobab yaryar oo suurtagal ah 25 degree, iyo Darwin daruuro googoos ah 34. Maanta doolarka Australiaanka waxaa lagu sarifayay 77 senti oo ah doolarka Mareykanka. Warkii talaadaduna intaas ku dhan yahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.